Kona manjando! Iskoti! South Africa umholi wakho nomgqabulo wamaketha ngokuba nokuthi ngoyikosi kwasibhakela.
Siyobonile namhlanje usiza abantu. Siyobonile namhlanje usiza abantu. Siyobonile namhlanje usiza abantu. Abanye bengena makhaya, abanye bengena mazali, abanye bengena mandla, abazo bangekele. Abanye bengena makhaya, abanye bengena mandla, abanye bengena mazali, abazo bangekele. Ekamalazi tiyelpi, amkoti. Ekamalazi tiyelpi, amkoti. Yes, kotini zase South Africa, Africa my continent. Yes, kotini zase South Africa, Africa my home. Yes, kotini zase South Africa, Africa my continent. Yes, kotini zase South Africa, Africa my home. Sibonile
Manjalo.